Okanye zimbe, ushise kandlela. Ukuzindela zakho zilu, thola indawo yakho yokuthandaza. La uhlangana khona nabakini abadala. Okanye zimbe, ushise kandlela. Ukuzindela zakho zilu, thola indawo yakho yokuthandaza.
Manja yakashuka kushalaza bathakathi mengiqhamuka silwane imimoya sithandazela ukubopha umdali uzoyisolva wena mdali ungasikhohlwa sabelu uyabizwa mthi minya ngivuliwe mthi ibusiso iningi mthi manje ngisazokuthi mthi sabelu uyabizwa mthi minya ngivuliwe mthi ibusiso iningi mthi manje ngisazokuthi mthi